nze nesiga mukamela yanwaniranze etalo zange akayaye nafubutule birungi naleta yanwaniranze abatakumanyite bamanyiche bakola ebatu tikomye eno batuteke ntula batuyita baavu abagaga bwe baduula tebatusasula bakyala baffe ne batwala belabidde abileta yabitwala sendi mugumu ku nsi saba bulamu kyovola bakusinza ate kumukumu kama woli nze manimba mulamu kati nze nesiga mukamela yanwaniranze etalo zange mukama ye musumba wange la ye difensi yange uwo yanwaniranze kati nze nesiga mukamela yanwaniranze etalo zange akayaye nafubutule birungi naleta yanwaniranze okulumizibwe mukama kubanga toyiwa kubanga wotoli mukama nandibadewa yekwagabirira balina n'abatalina nze sirikuleka mukama ekyokukweyuna bwe ndaba takutya manya magezi talina nazalawo okuweereza ekiro kiroba misana yogera kati mukama sikukiina bwe ndaba akuvuluka manya ntula kulwana bali kukyoba balinda kwekoona yegwe mukama wange totwala mugeyeena kati nze nesiga mukama era yanwaniranze etalo zange mukama ye musumba wange la ye difensi yange uwo yanwaniranze kati nze nesiga mukama era yanwaniranze etalo zange akayaye nafubutule birungi naleta yanwaniranze Lexus Kalemene Gospel Style mukama talemwa Lexus Kalemene Gospel Style mukama tumwesige kiro lunaku lwe naline chaye nga n'emikwano jange jonna jipita muyaye nawulira mubinze nanga ninga azaye enkuba ebiwoobe nga mpoza yaye yaye abuli antunula kawoza kimunda bimuyaye nenesigame ku ggwe eyamponya obuyaye otoli mukama fina fina twandizaye otoli mukama fina fina twandizaye kati nze nesiga mukama era yanwaniranze etalo zange mukama ye musumba wange la ye difensi yange uwo yanwaniranze kati nze nesiga mukama era yanwaniranze etalo zange akayaye nafubutule birungi naleta yanwaniranze kati nze nesiga mukama era yanwaniranze etalo zange mukama ye musumba wange la ye